RajaRemix.com.
Kimamba on the beats.
Nawaza ingekuwaje kama ningekukosa. Kuna nazingat unavyo nizubaish minapagawai oyani tuache yote tis kumina kupali mwat unavyo niburudish minapagawai na kupenda unanipenda mpakara nikikuna tunashiba sinanja hili penzi. So nasemaga penzi bonde na milima nipeleke acha nipake usidiriki kuninyima mini deke penzi limetera daddy oya harima acha nicheke nilale ama mi nisimame wima.
Remix.com.